hatakuwepo, oh hakuna.
Wereka usima, wereka usima.
watupe.